Yeah. It's been. For my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama. This is for my mama, mama.
Sasa sigadi kwa kuzaa boy ambaye kichwa chake Tony Pay. Ungetoa mimba made ningedai leo nani angekupa hizi pay. Mwanao sina kichwa cha papai. Nakumbuka kuwa mama unanidai. Bila luma zako singekwepo hai. Sasa ni muda wako mama kujidai.
Ulipofika umri wa ubishi
mama,
nilikujibu sana shiti
mama,
dharau nyingi na matusi
mama,
ila still bado umenibless
mama.
Askwana budi nipambane ili mradi nipate money. Nikupe gari upimbe mtani we juu. Ujinga ulifanya ni kukane, love ikafanya tutengane. Yote ni uya natusamiane, I'm sorry you, I'm sorry you. Nipotele ni jinyi megali ntanunua mwakani. Zawadi special mommy for you, ndo yeah.
Yeah, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama,
I for mama.
Sione kimya ukesi mekukana. Nalala semu zimeshindikana. Mwanao kila kazi naifanya kwa ajili yako mama. Navuja jasho siku na mchana, lengo nipate kinachopatikana. Na kila kitu changu nachokiona kwa ajili yako mama. Asana budi nipambane ili mradi nipate mani. Nikupe gari upimbe mtani we juu. Ujinga ulifanya ni kukane, love ikafanya tutengane. Yote ni uya natusamiane, I'm sorry you, I'm sorry you. Nipotele ni jinyi megali ntanunua mwakani. Zawadi special mommy for you, ndo yeah.
Yeah, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama.
Daddy again.